nene nye 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 tu nene nene. Fine boy tuko club tuko madi, fresh boy fresh eye adi adi, regeza nguo tunatia adi, kata suruwade tunakata kati, bangshindi captain nyiga modi, collab whatever siyo wini nwaji, weka pesa kwenye bank siyo banki, hati everyday tunacheck tunaluku, muna cheza juju kama papi, original me muna sema agi, karibu na agi fire monkey, hati tambaba kwenye flow line, tamama anakunya waini, uliza uliza why why me, sweet mama unadeka me. Una deka mi ku photo pose like this. Mi ku photo pose like this. Aya jirani, jirani, dance to the beat like this, like this, like this. Jirani, jirani, dance to the beat like this, like this. Nene, 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 puti nene. Top kama trila zaga. Listen to me and come on baby. Kwa beauty na demo kusinzia. Tonight tonight mina kukujia. Bongo na bongo tunakumwagia. Ati songa karibu sasa kusongea. Fast kamu ama fast fast me.
Easy oh.
Ama fast fast me. Niko fine tena niko right. Niko right baby shake daddy. Shake daddy apa tuko weti. Tuko weti chini tunabeti. Tuko leti ama tuko leti. Maswaga na demo kufimbia. Kushinda kuwini kushindia. Kolabo na yeye kusinzia. Kufoto, kufoto pose like this. Kufoto, kufoto pose like this. Aya jirani, jirani, dance to the beat like this, like this, like this. Jirani, jirani, dance to the beat like this, like this. Nene, 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 nene. Come to daddy, then I give it to me. Give it to me, then I give it to me. All for two, mama see. Mama see, nene. Nene.